Bakungu okuva mu Lord Development Center etendekero lino lyeri kakasa bwoba omaze okusoma amateeka wabeera ogyoyita ate ne bakakasa ne bakuwa ekiwandiiko ekikomedde nti ddala kituufu amateeka gakuguseemu oba nedda kakati yeeno mu Lord Development Center abakungu okuva mu ttendekero eryo olunaku olwo balagisa ekiri akakiiko ka paalamenti akalondoola oba akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka ne basaba ababaka paalamenti batuula ku kakiiko aka paalamenti nti bakole ekisoboka batuuse mu tteeka erifuga kkooti ez'enjawulo era nti bakkirize kkooti eza wansi la magistrate court ne grade court bakkirize kkooti ezo zitandike naddala mu tteeka eriddakira 2026 lye bali mu kulongoosaamu bakkirize kkooti ezo ziwezese emisango eziri mu ssente eziweza miliyoni 12 ne miliyoni 10 bano nno lwaki basabe kino bagamba nti mu kkooti enkulu emisango gino gye gikkirizibwa okuwezesebwa egiri mu miliyoni 10 ne miliyoni 2 emisango mingi egyetumyeeyo tusanga mu kkooti enkulu ng'emisango mingi gyetumye naye ng'ate mu kkooti zino eza wansi abasobola okukola ku ekyo gy'emisango egiriyo mitono ddala kakati kino kizze nga benkutegeezezza bano abadde balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka mu nteekateeka gye balimu ez'okwekenneenya naddala ebbago erya Magistrate Amendment Bill 2026 lwe bakyali mu kwekenneenya ddala mu biseera bino nga bagamba nti bwe biteekateekebwa bulungi nakana akawaliro bakakyuseemu kateekebwemu waakiri kkooti eza wansi bazongereko ku buvunaanyizibwa kakati kizze nga ne ssentebe w'akakiiko kano mu paalamenti onono nga Stephen Barker Mugabi yookamala okwebuuza naye ekintu ne kisoboka bano we bazze nga bakulembeddwamu munnaabwe Paul Mukiibi n'abakungu abalala okuva mu Lord Development Center ne bategeeza kino kyetaagisa nnyo era kikulu olw'ensonga singa kinaakolebwa kijja kuyambako emisango emingi egyetumye mu kkooti enkulu ate okendeera nti kkooti zino Grade 1 Magistrate ne Chief Magistrate Court ziziina abakugu abaliyo bakugu abalamuzi abaliyo bakugu ate basobola bulungi nnyo okuwozesa emisango egiri mu rangi ya ssente ezo olw'ensonga nti mu mateeka eno mu kkooti buli kkooti erina eddaala ly'emisango gyekomako okuwozesa kati zino kkooti eza wansi ziba tezikkirizibwa era namuseera kino tezikkirizibwa kuwozesa misango singa babalirira nti eyo ttaka bwe tuligeraageranya liri mu bukadde 10 oba mu bukadde 12 awo eno livaayo wansi omusango guvaayo ne gugenda mu kkooti eya waggulu kati wesanga kkooti enkulu erina nti emisango mingi nga basaba nti singa kino kikolebwa oba oliawo kiyinza okwewula ku misango emingi egiri mu kkooti ate n'abantu ne basobola okufuna obwenkanya nti kuba bangi balindiridde obwenkanya okuva mu kkooti emisango tegisalibwa
On amendment of section 161, that is the criminal jurisdiction, it broadens the criminal jurisdiction of magistrate courts by repealing some limitations in the principal action. This may improve efficiency and reduce pressure on the high courts, but criminal jurisdiction must remain proportionate to the gravity and complexity of offenses. Serious or complex offenses should remain with the jurisdiction of the High Court. Parliament should be careful, here is our recommendation, carefully calibrate the expansion so that magistrate courts do not have offenses which by their seriousness or complex ought to remain within the jurisdiction of the High Court.